in the window. We know we rise, we shine right before their eyes.
It's your boy, he's a business, ladies and gentlemen.
They try to stop us, but we are on top now.
That's right.
That's right.
From the street to the lights, we
Shindy.
Life eke boo na ko high na low. Na moda beat mchana kwa upe babu check your flow. Mystery yangu kari sasi kila line target. Hadhi ya you so gengeni level supermarket. Na niko you hamwezi niona bila telescope. Na nikishuka nikishindo kila mzigo dope. Busara kama pop, zangu kutema hope. Na navyo kaza independent misi pendi slope. Na navyo move kime sabu so calculated. Na wakini shusha leo kesho ama elevated. Kwa tuzo nominated, ngumu kuwa outdated. Uliza kote wanajua mini validated. Mongezi ya pesa hizo business ni high rated. Si cheki cheki kwenye pesa no sinago yento. Usijaribu ni durumu wasipime tempo. Kiwembe kama Joe flow na piga sajari. Fabrizio Romano tulia nkupe habari. Here we go. Why you sound so aggressive, huh? So ni shindano na chekesho na nacheka mbaya. Bizi mtu amani mpaka kesho na sinaga baya. Na kumbu kumbu stabakia ni historico. Mungu pamoja nasi Manueli na spit miracle. Na chalama kwenye timeline wezi delete. No competition babu so na kukompete. Whoa.
We shine right before their eyes. Winner, we winner, yeah, yeah, try to stop us, but we are on top now.
Na niko mbali na nyumbani wala sina noma. God is good, tatoboa imani kubwa sana. Ups and downs, changamoto busy na pompana. Iwe mchana, iwe usiku, mina sali sana. Na koma ili kibish mi askari. Hata wakisema misijali. Mina fosta kizali la mentali. Na one day mambo yata kuwa shwari. Big moves, only pesa ndio ndoto kubwa. Na sichagui kazi uliza kote wote mjuba. Haters water pressure you feel it the way you're moving. Ball player moves, I'm the proof of what I'm doing. SGA, OKC, mindo MVP. Uliza rapper wako, role model wake nizo B. Ni tatu tatu kama Curry, niko Luthres. Kila mchongo ni fusa, ndo mano ananita fitness. Moyo wangu miwa chuma, chidi benzi lala. Mbea city stand up, imesha kuwa msala. Romba, chuki zote hi-fi. Haters wote kwanza bye bye. I do this for my family walahi. Na tupo yuka simulizi na sky. Na kumbu kumbu stabakia ni historico. Mungu pamoja nasi Manueli na spit miracle. Na chalama kwenye timeline wezi delete. No competition babu sono kukompe.
Winner, winner, shake day, shake day. We rise, we shine right.